Sasa ninaimba, jana niliimba, daima nimeimba, paka milele. 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 Sasa ninaimba, jana niliimba, daima niliimba, paka milele. Sasa ninaimba, jana niliimba, daima nimeimba.